Hey, calling all units over. Radio check. Calling all units over. Radio check. Hey, skiza. Life one is deadly. Mentally, physically, emotionally, na technically, lakini hatuwezi stop daily. Tuko kazi, piga kazi, ndo ufike wapi mbali, usiseme ati bro wezi. Soja on, chapa kazi, usiseme ati bro wezi. Hey, soja on, yeah. Huna idea what it takes to fall back. Kocha kwa battlefield, huna idea to call back. Kujitoa kwenye valley, ndo readiness, you lose track all your strength, the money, na ukipata si all luck. Fighting monsters, addictions na all that. Comparisons are what to stuck with you kama lobster. Kungangana jo daily, ndo sikose kwa roster. Fake lose life, juu ati bado know huja prosper. Gani uta conquer, gani uta toa. Mission in life ni possible kwa wala jatoka. Kwa zone.